하는 곳. Hello. Hello.
Hello.
How are you? walaal waxaan u baahnaa number inaad ii sahal iigu furto hadda
walaal waxaan kuu sheegay ku furo
okay ii sheeg
xidig 676
xidig 676
salaan
ay
okay da taaba
waan garaacay ingiliis soomaali haye okay occupation code
soomaali taaba
waan taabtay
xidhiya walaal
haye kusoo dhawi sahal rajaysay magaca
koobad war magacaaga
okay saxana
haye hadana magacaabo mad labaad
haye waa kii koobad waan qoray kii kaabo
haye last name kaaga hadana
axmed
walba markaad okay taabatay midba kuu sheegaya soo
ha waa saxana axmed magacii labaad magacii aan qoray ku qor magaca uga okay magacii saddexaad aan qoray saxane axmed nuur fadlan dooro jinsiga okay lab
iyo dhidig
haa waan gartay saxane axmed nuur fadlan geli numberka sirta
afar numberka shora
eversal okay haye numberkaaga sirta ee cusub bay tidi
afar kulla bay celi walaal
si fiican maadsani okay waxa kusoo dhawey isa labaad ku guulaysad inaad kutaakun kuwaan furay wax activation code iyo waxay isoo direen ma jirsoma
kan telefonkan qaraacan bay ku dhahayaan
haa aad baad walaashuu maa
makanaa telefonka kuu tijaabi inaad furata kana
kanna waan furtay ku kale kanaan ka furayina kanaan hadda kan hadda u furayay waa ever sagaal
haya
15-32
sodon iyo laba
15 kaleeta
15 kale
ha
haye
23 baa u dambeey
ha 23 ha saxana axmed nuur warantaa
ha uu furan yahay soma
ha walaal
walaal aad baad u mahadsantahay
hadaan mudan walaal
haye walaal haye